Okulembera ekibuga ekye Busia, Busia Municipal Council, abegasseeko ekitongole ky'obwannakyewa Generation U, batandise kaweefube w'okugenda nga bamanyisa abantu nti ekirwadde Ebola gye kiri ate kya bulabe omuntu bw'aba takyegenderezza. Bino byonna byakakasiddwa oluvannyuma lwa minisitule evunaanyizibwa ku byobulamu okukakasanga ekirwadde ekiyitibwa bundibujjo Ebola virus bwekyabaguka gye buvuddeko. Moses Okrut, Principal Health of Inspector wa Busia Municipality, aliko byannyonnyodde ku bye bagenda okukola.
As per the declared outbreak, and as Busia, as an entity, being a border town, a highway for travelers in and outside Busia and Uganda's land, we are trying our best to do massive surveillance. The massive surveillance involves creating community awareness, especially in public places, that's in the markets, community institutions, workplaces, and also at households, ensuring that people get back to SOPs.
Bwe yamalirizza ebyo, Bishop Moses Barasa, Director General wa Generation U, agamba nti batunuulidde obwetaavu obuliwo nabakole kusitukiramu babeeko kye bakola.